double M gang. Chicha makunyanzi. Numbers don't lie.
Mama gandambo. Yeah. Nyonjesha kitumbo. Yeah. Tende sasambo.
Adelaide.